Nikangara president, keveni zambo chita. Music business, nika endo benefita. Wangani yambo wanizade saanja eti. Every weekend ni mahaso na maweksi. Nikangara president, keveni zambo chita. Music business, nika endo benefita. Wangani yambo wanizade saanja eti. Every weekend ni mahaso na maweksi. President mumu ziva tina sanka KG. Hello James, intie vice wa KG. King wakuma wani IQ musakasha. Queen wanga queen lete ni kale ni nakasha. Hello ambassador. Dani bugs na taonga doti tapotovera kuma weks kuwa chonga katini iseni ni green na kwich keshe asipa kotoko no chola chola mukite entertainment ni amalu na owe hello kwa mulungu ni pasta na meshe ni mwaka mwuso na pupa ni kufinance Mr. Johnny na kasiti ni kuchipensi nikangara president jeveni sampo chita music business nika endo benefita wangani yambo wanizade saanja eti every weekend ni mahaso na maweksi nikangara president jeveni sambo chita music business ni kind of benefit wangani ya mwa ni zade saanja eti every weekend ni mahaso na maweksi sisi ni ripise haseli ngekuna konde support yanga muizunge chase no mumu konde street from a PMC nizawa sunga cross up mozi na breaking ototo ni people pusi hati watiwala kwa munga chili bwanti niva uza ni ripise hapa nita ukanchanti linyuna jima tini high commission na bongo zina DJ great life music ipakona home sweet home wapani panga puti Kizo pisi pisi hapa tikula mfuti Ango marume distance agriculture Efasi chase pack ima niva ukauta Nikangara president jeveni zambo chita Music business nika endo benefita Wangani yambo wanizade saanja etzi Every weekend ni mahaso na maweksi Nikangara president jeveni zambo chita Music business nika endo benefita Wangani yambo wanizade saanja etzi Every weekend ni mahaso na maweksi Tika banamsi imwe ni C5 Vamozi na file Saiti, shaiti Tomi PS na tiko ni kujeki Sipira matamba kolapche ni mistake DX na swizi paka we ni zafuela Lapa wapirira kumuona ni zafuela Sitefombe CTV iyo ni kupasa Mkankare kampani na masha PMP Sinskuni alpha wakamba for permission Kutincha ekava president for the nation Yo senti kalaruka sorry po kana feature Sinskuni na yopa ni pressure ina feature Nikankara president jeveni sampo chita Music business nika endo benefita wangani yambo wanizade saanja etzi every weekend ni mahaso na maweksi nikangara president jeveni zambo chita music business ni kind of benefita wangani yambo wanizade saanja etzi every weekend ni mahaso na maweksi home sweet home rapa wingari piri kuma wa hasela IQ muzatasha King Malo King Akumao, no king's competition. Yeah, atabwe fika koni rushteti afikepo. Uruburi wanso kufichulira mofiani. Security kuisungira bamwine.
Galau beats got you. Trigger banks.
Shout out to Kumao, mutinga kopara LSK. Yo, beats got you. I want to bounce out of here. What?